Belly boy, really boy, really real again. Yeah, man, away. Look at my way. Okay, okay, yeah, 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 yeah. It's a really boy, it's a little boy. Yeah, look at, oh, my way. Washani juu wa kawaida mewaga ni munyama. Mi unyama wangu ni kianza na panda hama. Sky hapo mina kwasha so kizembe we kaswirika. Ujue hapa na kweka unenge. Mkula vipi na bado ujashiba hatu. Niko hapo na kunyesha mina maitu. Na kupana wana ni jua na maliza. Alafu jua na tesa jua mabiti wanapoteza. Oh, unataka nini hapa? Usilete wasi kama wewe sio mashaka. Chuchote mina kupa, unanijua ni mea na kamu vipi na chuka. Unajua mene wasi, na vovuta wasi, kwa nipiti. Moja tu muziki, na kupa wasi, uteka tiki. Okay, na bado wanikuta na saka tumali. Sipatishi nao wakati siko kizari na tushua. Niko mbele sawa mina kubali. Kikibali ya mziki nimeweka tafakari. Okay, tulize maswali kane kuja unajiregea. Mikija hapo waga natisha lafu niko poa. MCMC big rapper mina cheza intapa in this game niko apa. Okay, me wasulize. Wakulize tu jibu mintambia ni mengia na gamer. Yeah, oh, wajulize. Walulize kan mekuja hau metema. Memjuzo mengi alafu na penyeza nikiwa cha one legezwa na hawa liko nisema. Wambia me again tena rudi tena. Alafu nikichana waga nasema aminia. Niko kazi hapa siachagi mapozi. Niko mbele sunanjua mendo na maliza mluzi. Okay, oh, washtuke na nimefika. Umi uwai ni game leili mina itika. Juta cheza vipi ya ukiduku minko hapa ninafinika mavas. Laki we ujataka. Awezi hizi ni atuwa za leo. I'm very kwenda shuo lafu niko upeo. Sintake kunficha miwa na wafinika. Nikija kwenye rap game miwa na maliza. Yeah man, it's the really boy again. Lone metema na shukuru na jisikia fam. Where else you to send my VIP money on time? Oh, mina pendeza kila siku niko firm. Yeah, kubali mina finika. Wezi hizi rap ndo mana wona zichoka. Kije kwangu mina kupendeze shamziku. Unapenda unalegea na unanita ndo fiti. Yeah, me again nena wapa. I'm full G-area motherfucker. We hawezi kunipanda ujuu misha sepa. Sakika tena hapo waga na fisha.
Really boy.